Unambiwa kama koida kama kawa. Well, Sammy, get him sang a sumo. Meneja sakyo, disco dancer.
J drama or the bed.
Can you feel it?
Yeah.
Can you feel it? Baka kwenye utumbo.
Mademu wanaruka dance, wauni wanacheza dance. Mademu wanaruka dance. Tingi ya kati, tingisha wo wo wo. Wauni kati, amsha popo. Wanangwali wale na mwaga lazi leo. Jamani lazi leo. Wanangwa matimba na mwaga lazi leo. Aya somanga wanacheza, wanapinda mugongo. Jangonga napenda, nakula muogo. Wewe dani mtoto wa mama, ramba.
Ipa melewa,
pamelewa.
Na Kingston amelewa,
pamelewa.
Shepi nyala melewa,
pamelewa.
Ya Fadi Kongo amelewa,
pamelewa.
Jamani change, change, change.
Yeah.
Jamani change, 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 change. Bagala jelo, uguruni jelo. Chandika jelo, mwana nyamala jelo. Bosmani kaungu Dubai.
Now I kanya, kanya, kanya gia.
Oza show, biga show.
Kaya zima, zima, zima moto.
Aya twende kushoto, oni twende kulia. Tunashuka chi, aya twende ju. Wote shuka chi, mama twende ju.
Wena chua, chua, chua.
Yeah.
Give you some more.
Wena chua, chua. Tuna kuja tena show, eh? Show time. Twende.
Aya kushoto, oni twende kulia. Una shuka chini, panda juu. Una shuka chini, panda juu.
Wena chua, chua, chua.
Give you some more.
Wena chua, chua, chua.
Wacheze disco.
Wena chua, chua, chua.
Give you some more.
Salibie Musa Pizzo, Omari Keisha Kushaku.